kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakkarraan hordofaa jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u attamoota hordoftoota keenya wiixata hagayya torba bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qormaata kutaa 12 kennuuf gara naannoo Amaaraatti imalan sababa rakkoo nageenyaaf gamasitti danqamuusaa dubbatu barsiistonni gamas dhaqan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa faannootiin magaalaa fi bakkaawwan naannoo Amaaraa keessaa hagi tokko harka isaatii bahu dubbata. Gareen mootummaa Niijeer fonqolchuun aangoo qabatee daangaa qilleensa biyyattii balalii xiyyaaraa kamiifuu cufaa ta'uu beeksise kanneen armaan olii qophii har'aaf kan qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jecha amma gara oduutti dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuu fiqaaduuti. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa sababa jeequmsa humnoonni faannoo naannoo Amaaraatti uumanii jiraniin magaalotaa fi aanaawwan naannicha keessa jiran hangi tokko to'annaa isaa jalaa bahuu ibseeraa jala gabaasni Associated Press. Biyyi baay'ina uummataan Afrikaarraa lammaffaa taate Itoophiyaan naannoo Amaaraa keessatti dhukaasnii fi naannoowwan tokko tokkotti immoo xiyyaarri waraanaa marsaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Sababa jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan manni maree ministeerotaa federaalaa naannoo Amaaraa keessatti labsii yeroo muddama ji'oota 6 turu 7 darbe keessa labseera. Hoogganaan humna basaasaa Itoophiyaa fi ajajaan waliigalaa labsii yeroo muddama obbo Tamasgan Xurune dilbata darbe kana ibsa kennaniin humnoonni seeraan ala hidhannoo meeshaa waraanaa hidhataniiran naannoo Amaaraa keessatti magaalota to'achuu, hidhamtoota mana hidhaa keessaa baasuu fi dhaabbilee mootummaa to'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Humnoonni seera maleessa ta'an kunneen mootummaa naannichaa erga diiganiin booda gara mootummaa federaalaatti ce'uuf fedhii qabus jedhan obbo Tamasgan. Wiixata har'aa ganamarraa kaasee magaalota kanneen akka Gondar, Laalibalaa, Dabra Biraanii fi magaalaa guddittii naannichaa Baahir Daar keessatti sagaleen dhukaasaa akka dhaga'amu jiraattonni Associated Pressitti himaniiru. Magaalaan Dabra Biraan magaalaa Finfinnee irraa kan fageenya kiiloomeetirii 135 irratti argamtu keessatti wal waraansi humnoota mootummaa fi humnoota faannoo gidduu akkaan hammaachuu fi amma sagaleen dhukaasaa ciccimaan dhaga'amu jiraattonni himaniiru. Sababa wal waraansaa fi jeequmsa naannoo Amaaraa keessaan dhaabbanni geejjiba xiyyaara Itoophiyaa balalliiwwan gara magaalota Dassee, Gondarii fi Laalibalaatti taasisu dhaabeera. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan jimaata darbe bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin dubbachuu isaanii ibsanii haalli nageenyaa hammaachaa dhufuun nu yaaddessaa jedhaniiru. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom ibsa dilbata kaleessaa kennanii jeequmsi naannoo Amaaraa keessatti uumamee jiru gargaarsa namoomaa irratti dhiibbaa guddaa fida jedhanii dhaabbilee fayyaa naannicha keessa jiraniif gargaarsi osoo addaan hin citin taasifamu akka qabuu fi eegumsillee akka godhamuu fi qabu dhaamaniiru.
Agarsiisa feestivaalaa lammiilee Eertiraa biyyoota ambaa keessa jiraatan taasifamaa jiruun gareen feestivaala kana qopheessan mootummaa deeggaru jedhamuudhaan mormiin biyyoota baay'ee keessatti isaan mudateera. Mormii Kaanaadaa magaalaa Torontootti ka'een namoota sagalirra miidhaan ga'e feestivaalichi adda akka citu taasifameera.
Feestivaalli lammiilee Eertiraa Kaanaadaa fi Yuunaayitid Isteets Siyaatilitti kabajamuuf ture sababa jeequmsa Kaanaadaa Torontootti mudate namoota sagalirra miidhaan ga'eef addaan citeera. Yuunaayitid Isteets kutaa bulchiinsa Siyaatil keessatti feestivaalicha kabajuuf eeyyama bakka argatanii bakka dunkaanni qophaa'eerutti gareen biroo dhufanii dunkaanicha humnaan waan diiganiif nageenya namootaaf jecha eeyyamicha haqamu bulchiinsi magaalaa beeksiseera. Mormiin lammiilee Eertiraa agarsiisa feestivaala kana qopheessanii fi kanneen morman gidduutti ka'e mootummaan Eertiraa gareewwan feestivaalicha qopheessaniin piroopogaandaa hojjechiisuun maallaqa walitti qabuuf jechuunidha. Mormii cimaan Kaanaadaa Torontoo keessa ture kanneen namoonni sagal irratti miidhaman tokko hospitaala seeneeru boodarra hoteela keessatti eegumsa poolisiin kabajameera. Agarsiifni feestivaala lammiilee Eertiraa kanneen biyya alaa jiraatanii mootummaa Eertiraa aangoorra jiru waliin hidhata qabu jedhaman biyyoota kanneen akka Jarmanii fi Swiidin keessattis mormii ka'een humnoota poolisii irratti fi walii walii isaanii irratti miidhaan qaqqabeera. Mormii biyya Jarman keessa tureen humnoota poolisii 26 irra miidhaan qaqqabeera. Haaluma wal fakkaatuun kan biyya Swiidin magaalaa Stockholm keessatti immoo humnoota poolisii 56 irra miidhaan ga'eera.
Biyyi wal waraansaan rakkoo cimaa keessa jirtu Sudaan keessatti rooba cimaa roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'uu isaanii sabaa himaaleen mootummaa Sudaan gabaasanii jiru. Balaan kun kan qaqqabe kaaba Sudaan naannoo daangaa biyyoota Liibiyaaf Masrii irratti ta'uun illee gabaasamee jira. Mitikku.
Rooba cimaa naannoo kaaba Sudaanitti roobeen manneen jireenyaa 450 ol manca'aniiru jala sabaa himaan mootummaa Sudaan. Dhaabbileen gargaarsaa gama isaaniin biyya waraana keessa jirtu kanatti balaan lolaa cimaan dhaqqabuun rakkoo durumaanuu uummanni sababa wal waraansaan keessa jiru daran hammeesseeraa jechaa jiru. Haala qilleensaa naannoo kaaba Sudaanitti yeroodhaa yerootti jijjiiramaa dhufeen lafa gammoojjii daangaa Misrii fi Liibiyaatti argamu kanatti rooba yeroo muraasa qofa argataa ture waggoota shanan darbaniif rooba akka ammaa cimaa ta'eeru argine hin beeknu jedhu jiraattonni. Biyya ji'oota afurii oliif wal waraansa keessa jirtu Sudaan keessatti waqtii roobaa ji'a waxabajjiirraa kaasee argattu keessatti sababa rooba cimaan namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu malu jedhu gareen ogeeyyii fayyaa fi gareen gargaarsa. Kunis hanqina nyaataa, dhukkuboota baakteeriyaan daddarbanii fi buqqaatii guddaa fiduu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Akka gabaasa dhaabbata fayyaa addunyaatti Sudaan keessatti weerarri dhukkuboota koleeraa fi busaa argamuu kan dheere garuu sababoota wal waraansa achi keessa jiruun yaalii dhaqqabsiisuu hin dandeenye jedhe. Haala amma Sudaan keessa jiruunis hospitaalonni Sudaan keessa harka 80 ol tajaajila ala ta'aniirus jedheera. Wal waraansa Sudaan keessatti hooggantoota humnoota waraana lamaan gidduutti gaafa eebila 15 bara 2023 ka'een hanga ammaatti namoonni miiliyoona 3 ol qe'ee isaaniirraa godaananiiru.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa irratti ramadaman qaama irraan deebi'aa. Barsiistonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ramadaman sadarkaa lammaffaadhaaf kan kennamu barnoota qormaata kennuudhaaf utuu adeemanii sababa rakkoo nageenyaa naannichatti uumameen tajaajilli geejjibaas addaan waan citee tureef gara naannoo isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan tokko naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Injibaaraatti ramadaman amma garuu isaaniif waahilli isaanii bahuu waan hin dandeenyeef nageenyi isaaniif sodaachuu isaanii dubbataniiru. Pirezidaantonni yuunivarsiitii Walqixxeef yuunivarsiitii Jimmaas barsiisonni isaanii naannoo Amaaraa keessaa bahuu akka hin dandeenye ibsuun garuu barsiisota kana waliin bilbilaan haasa'aa jirraa jedhu. Yuunivarsiitiin Baahir Daar gama isaatiin barsiiftonni qormaata kennuuf dhufan akkuma xumuraniin dafanii akka bahan taasiseeraa jechuudhaan ibse. Barattoonni naannoo irraa dhufanitti deebi'uu hin dandeenye ta'uun illee himamee jira. Dhimma kana ilaalchisee ministeera barnootaaf biiroo barnoota naannoo Amaaraa irraa yaada argachuuf carraaqqiin taasifamne hin milkoofne. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Barsiisonni yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti qormaata biyyoolessaa kan xumura kutaa 12ffaa bara kanaa kennuudhaaf ramadaman sababa walitti bu'iinsa naannichatti uumameen naannoo irraa dhufanitti deebi'uu akka hin dandeenye sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barsiisota kanneen keessaa tokko barsiisaan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Injibaaraatti qormaata kennan amma garuu gara bakka dhufanitti deebi'uudhaaf rakkachuu ibsuudhaan haalli keessa jiranis nageenya isaaniif sodaachisaa ta'uu eeranii jiru.
Akkuma baay'ee jiraatu. possibility nasifu man walam mustan yumalawanti arinjirwan biji sagale warpa rupa sasira sama marwan kiragi joma magat kisutti rivani arfita kawate
president university walkitte dr faris dalil sagale america takaimanit torbandar mora university gondar kesatti halilla qamole hidatani rawatamin barsa university walkitte tokko ajifamu ibsudan ammas barsisoni nanno amarat ergaman ammat achibasuda frakkotous eraniro
አጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ወደ ለመመለስ ቴክ እንዳልሆነ ነው ምንም ሴፍ አይደለም
አከውሊ ገላቲ በከጅራተኒ ባኒ ገሉፉ ሀልጅሩ ጋር ይሚቲ ነገኛ መንሲሳስ ሚቲ ገጅምኒ ሲንጅሩ ሰገሌኑ ኳሳ በከበካን ደጋማ ካናፍ ዩኒቨርሲቲኒስ በኩመ ጅርታን ቱራጅቹን አካቹ መጥሩ ዳከኑ ፊሜ ገጅማኒ መላን ንፎሶ ኢንታነዩ መጋሉ መከሰዩ አሲፈችሶቾው እንደንደኝ ካሞሌድም ይላለት ወሊንዱ በቻጀራ ዳንዲን ነጋተይ የሮቦው ደንዳንቲ አከባን አንገሲት በኩመጅራን አከቱራኒዳ ካወሊንዱ በነ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊታ ኦዴፈኖ በሪፈማን ሰገለ አሜሪካ ፍርገኒን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ደባርቂፍ ደብረታቦር ከስተቲ በርሰን ሸንተሚ ሰዲ ረመደሙ ሳኒ ኢብሱዳን ሐለ ኢሳን ኢትጅራን የኛን ሆርዶፋጅ ራጅራን ሐለ ኢሳን ነጋዳን ገለክፈማን ኢላልሴስ ሚኒስትር በርኖታፊ ተጃጅለ መዳሊፊ ቆርማታ ወሊን ሐሳጅ ረጅችዳን ኢብሰኒ ጅሮም መቃንሳኒ አከህዋም ለከንጋፈተኒ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ ኢንጅባራት ቆርማታ ከና ran halike sijran rakisatu erudan wand format jedan homtu amat wantinu fima mehinjuru jechun dandi danda ame hundan nagambahun hawisani tu ibsani jrum
ሸንታውን ለታይቶ አከጀው ወከቱኮ አክሰማይ ድብራት ሲሞደ ለተጋራገረ ተን ወንገሰው ሰማኒ ይችላል ለካቴ ደማድ ታውሪ ወዲ ተከንቲ ተን ካማታ ይገኝና ኦል ክሪያ ኑቲ ኮራዶአንቴ ይወሪ ዲሶታብራ ለካለ ወልዴ ሰነሶማ ኮባካበል
ዩኒቨርሲቲን ባርዳር ሞ በርሲዞን ቆርማ ተቆሩዳፍ ገረ ዩኒቨርሲቲ ባርዳር ፈን በከዱራን ጥፈንቲ አከነጋን ዴቢያን ኢፕሴጅራም ኢትጋፈተማን ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ ባርዳር ኦቦግርማው አሸብር ሰገለ አሜሪካ ከመንቲ ባራቶን ቆርማታ ፈንሳ ወጭፈሙ ዳንዲቲን በውህንደንዴኝ የጭን ኢብሰኒሩም
ያዳ ተማሪዎቹ ዘባር ዳር ከተማ ያሉትን ወዲያው ሸኝተናል ፈጣኞቹ ሙሉ በሙሉ ሸኝተናል
ንብራ ባራቶኒና ናው መጋላታን ቆርማታ ሳኒቱ ሙረኒ ገለኒሩ በርሲሶኒ ሰከሱ ማገረ በከሩ ፈንቲ ዴቤኒሩ ገሩ ባራቶኒ መጋላና ላዱፈኒ በውህንደንዴኝ አማለ ዩኒቨርሲቲ ከስጅሩ ባራቶኒ ኩነን ዩኒቨርሲቲ ከስተት ተጃጅለ በርባችስ ወርገቻጅሩ ኤጉምሲስ ታስፈማ ፊጅራ
የማበረቱት ናኖ ኢሳኒት ዴቢው ህንደንዴኝ ኢላል ሱዳን ቢሮ በርኖታ ናኖ አማራራ ዴቢ እርገቹዳፍ ጨራቂን ታዝስነ ሂምልኮቭኒ ሃቶ ማለ እትጋውተማን ኮሙኒኬሽን ዩኒቨርሲቲ ባርደር ቦግርማው አሸብር ሙደምኒ አመናንቸ ሙደት ሁምነናኖ ኦል አከቴ ኢብሰኒ ጅሮም
ናውን ባለው የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ የመከላከያ አንተ ወደ ፉል ፕሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አመታል ጅሩ አማታዳ ወልት ቡይንስ ቃሙለ የደተኒፊ ራየት ሰብያ ግዱቲ ደማጅሩ ጀባቴራ ከና ፈቀዱን ፋኮቲ ቢሮምበር ነው ተሃላ አመጅሩን ዋንሚጄ ሳጀደ የነመኑ ለብሲ ኮማንድ ፖስት ጀለጅራ አመለይ ገነመራ ካሴ ሰገለ ሜሻወራና ደጋማጅራ ተሪ ኮማንድ ፖስቲንግ ኩኒ ሃለሚጄ ሱፍ ደንዳ ገሩ ቢሮምበር ኖታ ሞቱማናኖ ሁምነቆሊ ጅዴራዋንቴ ፍጭራንጅሩ ካናን ለተውደንዳ ጅዴያዳ
ዲማካነ ኢላል ሱዳን ሚኒስትር በርኖታ ራያ ዳርገቹ ለፍጭራቂም ታዘዝን ሐራፍ ሚልኮቭኒ ሃቶ ማሊተር ዊደር ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራን ነጋ ኢፕሰከነኒን በረቶኒ ፍ በርሱን ዩኒቨርሲቲ ወና ንቻ ከስጅራ ኮነገኛ አክሳን ሙደኔፍ ቃማዲም ኢላለት ወሊን ሆጅቻ ከጅራን ኢፕሰኒሩም በረቶኒ ገረ ኩማዲበ ሰደቴ ፍ አፍርተሚቱ ኩታን ሐነ ቆርማታራ ኦፍ ኤጉፍ ጀቻ በረካና የሮ ለማፋዳፍ ቆርማታ ከና ፍረተኒሩም የሮ ቆርማንዲኩን ገገፈሙት ሐሌላን ነሞ ተቀዌ ቀባኒን ሞራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ሰዲረትራ ወተሜን በርሳንቶ ኮፊ ፖሊሶኒ ለማ አካጂፈማን ገባፈሜራ ወልትቡይን ሰከናን ወልቀበቴ ሚኒስትር በርኖታ ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ፕረቶኒ ኩባኩረጃ ቆርማታ ሙርታይ አከሂን ፍረን ኢብሱንሳኒ ንያደተማ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይዳምጦ ፍንፍኔራ
ገረይሉቱ ተብየ ኒጀር ከሰት ፈንቆልቸ አንጎራ ወቱአን ሞቱማ ቀበት ድልበተ ከለይ ሰዓት ይጀልቀበይ አመፉሉ ድራት በክሰስ ከነሙት ዳንጋን ቅሌንሰ ቢየቲ በለሊ ጠያራ ከሚፉ ጽፋተ ኡሳ ኢፍሴጅራ ተርካምፊ ሁምና ገረይ ጁንታ ሰነረቲ ፍራቹራፍ ካን ሙርቴስ ኤኳስ ንሴንሶታ ሳግዱቲ ወሊ ገልቴን አከሂንጅሬ ቢዮተን ኡላ ኒጀር ብሮስ ሙርቶ ኡመኒ humnaan seenanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazum aangootti deebisuurratti amantii akka hin qabne ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasaaleen maddawwan adda addaa qopheessan cuunfamee akka taanutti qindaa'ee jira. Bafaqaadu.
Loltoonni mootummaa Niijeerii irratti fonqolcha aangoo taasisanii akka aangoo gadhiisanii pirezidaantii biyyattii Mohaammad Baazumitti deebisan guyyaan garee hawaasa dinagdee lixa Afrikaa yookaan ECOWASiin kenname ittuu hin ga'in sa'aatii muraasa dura televizyiinii mootummaa Niijeerii dilbata kaleessaa galgala ibsa tamsaasaa ture. Ibsa kanaan warreen aangoo qabatanii jiran giddu seensa ECOWASi mormanii daangaa qilleensaa Niijeerii irratti balaliin xiyyaaraa taasifamu kamiyyuu tarkaanfii cimaa kan fudhachiisu ta'uusaa beeksisaniiru.
Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger.
Akka loltoonni mootummaa kana kaasan haalli siyaasaa jiraachuusaa hundinuu ni beeka. Har'a hiriira kan baaneef gochaa ECOWASitti akka gammachuu hin qabne ibsuufi.
Deeggartoonni loltoota fonqolcha aangoo raawwatanii gama isaaniitiin dilbata kaleessaa istaadiyoomii magaala guddittii biyyattii Niyaamii keessatti wal ga'uudhaan deeggarsa loltootaaf qabanii agarsiisanii tarkaanfii ECOWAS fudhachuudhaaf karoorfate mormanii jiru. Waggoottan sadan darban keessatti biyyoota lixaa fi walakkeessa Afrikaa keessatti fonqolcha aangoo raawwataman keessaa isa torbaffaa kan ta'e inni torban darbe Niijeer keessatti taasifame kun kutaa Afrikaa kan saahil jedhamee beekamu kana raasee jira. Biyyi albuuda yuraaniyemiitii fi gaazii boba'aadhaan badhaate Niijeer lola gareewwan islaamummaa lallabanu irratti taasifamaa jiruun wal qabatee ilaalcha Yuunaayitid Isteets, Awurooppaa, Chaayinaa fi Raashiyaa biyya hawwattee jirtudha. Loltoonni fonqolcha kana raawwatan daangaa qilleensa biyyattii cufanii haleellaa isaan irratti raawwachuu danda'u ofirraa ittisuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaanii ibsaa jiru. Dubbii himaan mootummaa loltootaa Koloneel Meejar Mahammadu Abdurrahman lammiilee biyyattiitii fi waamicha dhiyeessanii jiru.
Numéro 24. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie informe l'opinion publique nationale et internationale.
Manni maree biyyaalessaa eegumsa biyya keenyaatiif jecha dargaggoota biyyaa fi dhiiraaf dubartootaaf akka biyya isaanii ittisuudhaaf qophaa'an waamicha dhiyeessa.
Gareen biyyootan miseensa ECOWASiin bakka bu'ee gara Niijeer deemuudhaan hoogganaa fonqolchichaa kan ta'an Jeneraal Abdurrahman Tichiyaanii wajjiniin mari'achuudhaaf yaadus jeneraalichaan wal arguu hin dandeenye. Gareen loltootaa kun erga biyya kanaan dura biyyattii bittaa turte Faransaayii wajjiniin walitti dhufeenya qaban addaan kutanii booda garee waraana dhuunfaa Raashaa Waagineer jedhamu wajjiniin akka hariiroo uummachaa jiran gabaasamaa jira. Biyyoottan ollaa Niijeer ta'anii fi miseensota ECOWASiin taane Aljeeriyaa fi Chaadii murtoo humnaan biyyattii keessa seenuu mormanii jiru. Karaa biraatiin biyyoottan miseensa ECOWAS ta'anii fi loltootaan hoogganamaa jiran Maalii fi Burkiinaa Faasoo dhimma Niijeer keessa humnaan seenuun waraana labsuudha jechuudhaan mormanii jiru. Seenetiin mootummaa Naayijeeriyaa sanbata dheengaddaa pirezidaantii biyyattii fi dura taa'aa ECOWAS kan yeroo ammaatiif ergaa dabarsaniin filannoo humnaan seenuutiin alatti akka falli biraa barbaadamuu qabu gaafachuun isaanii gabaasamee jira. Fonqolchuun aangoo fi wal-dhabdeen isa hordofee uumamaa jiru dhimmoota walxaxaa ta'an biroo akka uumuu danda'u dubbatamaa jira. Kana keessaas gareewwan finxaaliyyoota islaamummaa lallabanuu fi naannoo sana keessa socho'aa jiran jabaachaa deemaa jiraachuu isaanii biyyoota lixaatii fi walakkeessa Afrikaa tokko tokko immoo akka garee waraana dhuunfaa Raashaa wajjiniin hariiroo isaanii jabeeffatan akka taasisaa jiru gabaasamaa jira.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Ahmed Till hagayya bara 1955 umriinsaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorii cixe jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Duitiiliif qabsoon harmeensaa sochii mirga namaa Yuunaayitid Isteets keessaaf jabina ta'e. Pirezidaant Joo Baayiden illee torban darbe kabajaan isaan yaadatanii jedha gabaasii Looreer Boomaan. Qophii har'aaf qindeessine keessaati
kuno.
Mati Emetis anggota motuman marfamudan President Joe Biden galmesan malatesan.
The proclamation I'm signing establishes Emmett Till, Mamie Till Mobley National Monument.
Lafsina ni malatesan kun sida biyalesa Emmett Tillivi, Mamie Till Mobley kanunde suda.
Loni Bunch Minister Smithsonianif Director bu USA Museum biyolesa. Kan senaf ada lamiwan Amerika hidat lata Afrika, wae had atil dubbataniru. Sanduk refasadle museum cheke sati agar sifa mera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realized is that
kan natil agamu kan guya guya tina bosisu sanduk refa Emmett Till rachala had asat wanan de adif. Wantani hubadde sanduk nisun ugumatti malatti waye sanad ugumakaratti waye kama emitil chachab emiti. Garu malatti waye chimena dubarti kanatti dubbatani. Kuno dubarti ngurratin jirenye sheke satti yeroha madabarsite. Anis sanatti fayyadame amerikan sochi mirgalan mide devisya kajabesu kormatan kennaf.
Jirata Chicago kataan John Moore manatil ijolumman kesa jirati fulle jiratu.
Explain to my kids what happened and at the time it's happening. It was hard for them to believe in this.
Malakko mamif yerowan sun tayet malakka mudateni jolle kofibse amanuni sarrakise wa yerosanati tay dargagota amaf amanu rakisada garu gara fundrat ni tarkamfanna mirga kenye xizudaf qabso kenye tfufu qamna bodetinde binu.
Sidan biyole sasun, Illinois kesat, bakka senak abesa sadirat, lafa hektar shanif tukatorba, bakka sirni awalcha, til itrawa tamif, Mississippi, bakka nitti ajjefam, bakka warren isa ajjesan an ittimatama nitti, hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important to our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Ugadu bachuv, senabi ye Kenya gutum masadu bachum barbachisara. Ijole Kenyaf, akakili Kenyaf, ababili Kenyaf, akasumas walumagala biya Kenyaf barbachisada.
Namoni laman tilin ajjezun himataman border gafif devi gegesa merrati ajjezusani amananiru. Kopi in Amerikaf ummata shekanar akanuma torban kopi bran hangawalitte debinut nagatti.
Amma modabaren kan sportiti. Championan atletiksi addunya kudasal gafan hagaye kudasagali hanga digdami torba biye hangari Budapest gege famurat Ethiopian gusot atletiksi jarat mati. Championa kanarat hirmachu hagaye kudatorba garen biyole sa Ethiopia Budapest akka imalu himamera. Tamni wancha Community Shield Manchester City Arsenal gidduti dilbata kale saatapatamin Arsenal rukutta penalty afurif tokon Manchester City injifachu dandeera gamabratin wancha an kubba milad bartota Australia of New Zealand qopai gege famajru rat kanin biyota Africa ra hirmachu fjan qatti jajjebesa fidanis tabanu satumru arat darbuf kan hirmatan Nigeria of African kibba otohin milkain hafaneru Ebisana Gasa, Dabalataka.
Championan Athletics Dunya Kudasaglafa, Budapest, Biya Hungariti, Hagaye Kudasagali, Hungadi Demtorbati, Gefama, Bionet Ibalamafi, Athletoni Kumalamaulati, Kodafuratu Yereme, Egamasi, Drugumi won Athletics Kudafrin, Kandrugumu Yoto, Topian, Gosota Drugumi, Maratoni, Metro Kumakuran, Kumashan, Kumatokoti, Bashan, Figicha Kuvetisa, Metra Kumasadin, Diraf Dubaran, Akasumasi, Metra Basadet Dubaran, Akermat. Baramera. Ethiopian gosota atletiksi fikiche jan hirmatu kanaratti qabti jajjibesan fiddigireme egamasi. Angamatisi Ethiopiani hirmanna champion atletiksi addunyaratti tasisten medalia warqe soddumi sedi atletota kudasagallin medalia meti soddumi afur atletota didemi seddetin akkasumas medalia nahasari didemi seddet atletota dikdemishanin arga chudan de seti. Garen atletiksi biyole sa Ethiopia jota fi kopiga guchun championa kanarati hirmacho akkala kosa urpati hagayye kulatoroba gara budabistiti ak imalu odefanon arganne nimulisa. Gamabratin rugumin figicha kilometri kudan bi Amerika Portland bit to bacon jedam bekamu sambatarar be figameni Iran atletin Ethiopia duvaran mo atletin Kenya injifataniru halakran si atletin Ethiopia addisu yihune deqari demzorba fi secondition temijan tokofa atletin lemi Amerika Connor Mans deqari demzorba fi secondition temsedete lemfaye kubawu atletin Ethiopia Kambra Mukhtar Idris deqari demsedete fi secondi duwa jan Fabon Tumurera. Dorgomi dubartota jiddotte dorgomene mo atleti lemmi Kenya Helen Obiri deka soddomi tokko fi sekondi soddomi torban jifattetti. Atleti lemmi Ethiopia Fotein Tasfay deka soddomi tokko fi sekondi soddomi sedetti lemfabo yekudendesu. Atleti lemmi America Kerian Damatan sadaffatawun tumurtetti. Odefanno atleti kesa yegubanu tabab wancha community shield kalesa Manchester City fi Arsenal jiddotte Ray Wimbledon te tabatamen Arsenal fukuta penalty tin afure fi tokkon Manchester City mochun wancha kopay fudachu dandera garen lechenu kesuma haragal fi boda murki sani jiddu tasfamen hawata kan tre yotu deqa probata mi jafarate tabatam Manchester City Cole Palmer klabasa dursakabachi sosi jichirame kan sene Trossard deqa duma dabalatara ratti golin galche akka Arsenal qarraru kutta penalty daf imalu taserani Baratab adarberati wancha Champions League dabalate wancha le sadi kanargate Manchester City ni rukuta penaliti tokko qofa galchun ulantuma Arsenalitin afruf tokko injifatamu fi dirkamera Arsenal barota tabaku danati wancha le community shield shan fudachu dandera Manchester City ni mo wakota sadan darban kana kesetti sadanu injifatamu dandera barkuma lama ridem tokko klaba Leicester City dan barkuma lama ridem lama Liverpoolin akkasumas barana mo Arsenalin jechura Lenjisan gare Manchester City Pep Guardiola tababoda yada kenenin tabakana moachuf dufnusi himilkofne injifachuf qarerra turre hatomale akatan dabali saati garu nuy himarachifne jechun komataniro lenjisan Arsenal Mikael Arteta gamasanitin injifanno gombatanitti gamadani amma garenko sirtiya duqaba kesuma saatin dabalata bayechuf wan demufi kunimmo wancha kubba miladunya Qatar wolin wolfakkesa jechun dubatan Garen Arsenal gamanuman tamni Premier League Inglizi kambarana to Angel Kabin moannad Angel Kabunsa garicha ofitamaruma sa cinsa jelamera Premier League Inglizi kambarana hagey kulama akajel kabusi paramera Gara wancha kubba mila dubartu tati ye gudabarru biyoni Afrika ra wancha dunya kanrati hirmacha jiranni gomsa sani agarsisani ni dinkisifan naar gatanisi biyoni kanaka Nigeria fi Afrika kippa gara nusa tumrata tohin darbin hafaniru. Kesuma garin Nigeria gomsi wancha dunya kanrati agarsiste bayi hawata ture. Kobesu wancha dunya kanakan tati Australia njifachuna kasumas Canada wajin kaptik oddachu nshetini gara biyota kureja koftirati hirmata neti darbuda ndese turte Nigeriani. Ato male taba harra nusat umurafi darbu fi England wajin tabata mirati gomsa gari tin tabatusi goli muachi sugalchu hindende nye turte. Hala kananisi goli malet umuramusatin England rukuta penalititin afurifi lama Nigeria muachu nusat umurafi tabartetti. Garen England tabatu chimtu Lauren James kardi di mandeka satitamito bafarati tabdusi hangat umati tabatu tashikulani kofan falmate nusat umuraf darbu Shetty ding is fan nargatete. Wanja kuba mila dubartota kopesuma Australia fi New Zealanding gefa mukun hagaye digdama tumurasa argata. Gabasa sagale America tif ebisa nagasa Stockholm, Sweden.
Sagale America saganta afan oromora kop in har abjen kanuma. Saganta de kenya rat machuyo fetan emeli kenya. VOA Afan Oromo Ratinuf Amsanuf Isa Media Hawasuma Gama Facebooking Facebook.com/VOA Afan Oromo Twitter and Instagram Ratimo at VOA Afan Oromo Jetan Wargatu Gulalan Sagantakana Namodandi Producer in Kenya Nikusukamre Gulala Video Latera Amante for Christmas Media Hawasaka and Desi Gameti Kopi arah kan sini kesemes anjing juga horati. Kopi borin ulit terlebihna negatif ulah.